Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watara to bugi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sigi jom nyali sakrabe hediwe. Le wuddu mali ko buri unyero teban njogon yimbe njalti le gelil kani bonzon sabi rafunde na gumbiru holita e le tongande Osha. Ben mo inde mo inobe nebam e bidje mali ngoytike famdere alqadara mbiyon geji rimo totade isngaji di. Neba muña hebugol dewtem mali bindirade juude le adnaaru ndudum woni fanda projet kesso ngan jangnirde sam mbed Ahmed Baba Tumbutu di ngon seme kabaruji amen hande kikidi alkum sare 30 mars 2023. Bismillah sakrabe hebugol lewru jabbindu do gellel kani bonzo lamu banyagara mben jibi sifa ngurdam yimbe le hewbe odon nuko dum do le tongade gollirde Osha Mali hultama hen wiide sabi mudun jamare hurde idgi yadle nukuji deejinidi ko badi unyeron sukabe dun kadama jangude mben kanko intal ak bilal lun ko hebene kede fayson Umar Bagalo
o do bonande ganno li no gaytati lewru fevrier jabbinon du dum latik sababu soko buri yimbe ujinere temere jeegom joppi nokule muden ku rewbe le temere jenayom an hakkune mabbe de iwrile commune kani bonzo le on do wattu fu ko yata yimbe le temere dido e chapantato en jeeyom njaari le ngalure bankasi de fedde o tiande holitidi beedo yimbe le nyongitibe ana kaja ko yaawi ndiyam kanye tenam e jande fayotto e renete ko nayri bangal nyamduuji ko yata tonuji 12 peccale 14 lewru mars jabbinondu hakkunde galleji chapande jeegom e didi iwrube nokkuno dirte kani bonzo ko nayri bangal jande be mbi odo tidal latik sababu soko yata ujnere soko woni ko hebata jangude sabde cuud ekol gon ton di fu uddama pelle kumunide kabar haqi bi adama en ana gonde wadde imadraji fa jayalno be do sukabe kani janginirede be kolliti widdu sukabe hewbe cirti sara mudu en ko buri hode ma fudu yorobe be duubi tati fa yottio duubi 12 imugul hakila jamarnde du mata ma ton fa yottio tidal laji bi robe le cowibe mati non ton gande hollitir wiide
edo egube mbiyanna na joodi men dejini le ngallure bakkasi kanye dun men gellel gelle kewde commune kani bonzo den do holtir kango horojo conseil sugu banyagara e bi mako bedo yimbe le mbenna totama nyamduuji e ko nande mudun ka holti wiide be kessindini fa hande mber rutade le nokkuji mabbe de o ngoy ba kango horojo conseil sugu banyagara won ko hande kido do men banyagara tun adama jigiba ket an fay sango sita sidibe
la situation humanitaire ils sont quand même
yimbe de anle torraji mawdi ga gaddu e tawede fu bedo wonde faabede pelle yogaje nga fa hannen pete tewtra balleku jungo homo fu ku pour wel lebe hannen ñu dabiriji fie yalla be yimbe an heba virfito suudi baamu en sa jewi hannen ne lawm bajangara yimbe egg wad jodiga fotti hono erez ngaje didi bankas kan e koro be fuk be doto hannen ñu hibde virfitaade ya suudi baamu mede tiji ne dabiriji government leedi wonde fiden an hasi alla le ñalade warande homo fu heban virfito ya jodo wuro mudum e diam mede tewtra lam on tinno fa hannen fie dabiriji kan e pelleji di golite e mudum de yalla homo fu ana hewta jam sabi honen be baldirtano fandre neddo ekkude bani adama nyamde liddi ekitamo honen awirse
quelqu'un vous mi l'apprendre à pêcher
sakra wa tuta haklajum du kabar jom banga bembe am Facebook ay Twitter Amnesty International hultene jogi sugul kabaru hakkeji tomon men jogol hakkeji tomon ten le ben sahara runde afrika ndelo yo communiquer ndelo yontere ONG mi huti an limsiti ko men kedan nardu ko yebike men do dido telaji ngada di le ben lede kewde wonko mi horan hebanu kedan fason ko Umar Bagalo
le ndedo tongande Amnesty International hitane 2022 yota 2023 be mbi yimbe le hewbe hakkeji muden jabba le leedi e basiji gondude e wadde be mbi fa hande pelle gonde tiagal leedi wala fu ko kebe gollude ko nangata hakkile ko nayri bangal hakkeji bibbe adama en tiagal mudun du fedde amistinde hali torraji hakkunde rise ukraine ko dum yotti afriko be mbi dum lati sababu so cioggu asansiji ngabbi tiagal mudu kuddede fu du cioggoji muden ngabbi nyalom hande be mbi yimbe le wobbe anton fi hubude ko nyaama wana ko yaafi fande de do fedde holliti wiide Afrique buri fu tampude ko nayri bangal basiji be mbi le leedi malindi fedde no dirta jinim wadi toraji mudu fewde e gelle tati le cercle bankasi dun latik sababu so ko yaati yimbe le teme dro e chapantaton kiddi le hen
dawrde no jamarnde hewata mbiyan nawtaade bindi dewte bindiraade juude dum won fanda men projet fuddudo alkamsare hande to tumdu ton fanda men kebde odo mijo woni gollirde momde humanide lugaji kabaru dina mbiyan Ahmed Baba denno fultan wiide ko buri ujunaji chapandi taton dewte na mbiyan ana limta ele odo nuko denno dum holtiri horejo jangirde mo wi Mohamed Jagayte kedanamo
kollal almin watta hande yo ko ite faharasa dum woni dewte jungoje de hono neddo watta yo yottode den golle mum men warta men wada den golle wadan duubi tati so Allah jabi e kuma anni dum dewte jungoje kuma jogi ko fu woni dombogto on yo ognaje sappo e temede nay e cepande jetti e jeddi bamako men na jogi ognay nogay e jetti e temede didi e debbe e didi den kuma anni de defte men walla jangobe yottode e men e ambassade o amerik pamako men en golliditta ay gollangal duubi tati wadata so Allah jabi so ngal yottima yimbe na wayi tawede amerik na wayi tawede europe ana wawi gollorde internet anda ko men jogi so joomo muuyi hebde defternde men na wayi wallu dum heba defternde woni nafa gollangal
ndon kam mo inobe nebam e kanyudul alman bitay mali ngoytiki ben famdi ngol alqadara bidde rimo fottiande hakunde ben isngaaji temdere e tati ndernobe ngoytike dun ti kabar dereji ti laaji kabar dereji mballa dum woni ben faba utugol tv ngaji do dido geji rimo ndeno haddi do halaji wadama bangal dental kam mo inobe ben mo inobe nebam e kanyudul alman bitay mali kam sar handi dum wadi ben le kawrtal mabbe mobe landini kanko men sidiki jabate won horojo ngal do dental won ko halni Moussa Mali Sow kedda no fostango sitasidbe
la semdete na payte bon on a
men tambe sanne sabi nungu hikka habu mojje sanne me watti jawle amen e winne ga habu on jabe me yeyi facca gan lede me sodo engrais me nadile leedi malli me yubi taxi ji mudu fa budi hewdi hono fun nafay en won is ngaji cefande jene e jetti le leedi mallo ko mujjinta bicce hitoko ka en neban gaddo e tawede fu torral leedi nin nungi buytade me nana lam ana kalna journaliste en weti fu wi menen won sabe kidala leedi nga wala menen me jojjini cioggu neban ka e cioggu kulleji kewdi nyamtedi fotare bicce nay sotte betto o cogu halal ga duufi hebe lawol be wi be hokki toningaaji ujnyaaji cefan tati didi geji hitoko mujjinte ni is ngaaji jeegon ga menen kam andinaade
ba pour aller acheter là bas
yoto meden hertande hande na yowi du kabaru dewle ndeno takam wiide bambo ko do dewle kewde na furta sabi tawan ben kam bamondirobe ben hawray do gotumbe do alqadara rewbe hanbe gorko hanni bamde ndeno won hultibe wiide nawirgol rewbe en ben ana jogi nafa e le ben leedindi wobbe hulti wiide yata fi tagal tielaji kanko estata jara won ko men kede fo sango sita sidibe alisisi
chek fandamadi trawre kanyo netto goto gollo li maire central commune 3 li kenni bamako le vi mako fandene dewan wadede li jonte didi debbo ka e gorko an han immar yotto mairie hollita sifa dewgal be mili wadde
le futurs époux
bamundirobe wajibe juude mu em immo yotto sudo mairie to be ngadda talkur mabbe jippinirdu carte na do carte nina mabbe cede tobe du be ngadda carte nina mudum na do carte mudum be jotto to hore jo kumani do golliji fu pawidi e habugol de on do do ana hani ewde so tawi sartiji kolitaadi bangal hawol dewgal hakkune beedo yimbe fu ana teddina
mariage prohibi
du sabi hanen so rebo ko heewi ana salo worbe bamgum en debbo ditbo lewi mer on salagum be robe yogabe sabe mudun ana bili gidile fuddode degon atambe kalde be kovre dana water
donc si les deux sont présents
comme dire idon be wala to wattuno hala bomo dirgol mabbe halte yeso kumani do kabaruji bili de dewgal na tiidi sanne ko ben fu atawan debbo bomo teedo wi'an kanyum ka jabanayi ko winda ko do woni gorko o holti wiire kanyum ka bomo robbe faahi dun saabi so tawede bomo dirobe didon be fu le soudu merito yo wajibi
te met d'accord avant le mariage
bamde genni bomo ko fartade kuchala e baflabe yimbe di hakli man ana serti de kabaruji dewle yogabe ana yidi bamne robbe ko heewi yogabe di holliti nodo bomo debbo goto dan wurre mudun do buri mobbide
kuchala do ka min wawi wiide dun kay huude ko homo fu jabani min ka mi yida ko gorko bomata rewbe faahi ko sabi idi wadda tidalaji kiwdi di galle
Levi Mamadou Gissé kanyo neddo goto andon kabar sariyaji o jangino kasun le cule kul dewdewuji leedi mali o holliti o first neddo bammi debbo goto so sare holliti dun sana mili bamde debbo didibo an wawi wadede ga o holli du an bili du labi sariya hani jokki
wala funo dum wayi wadede le nyaloma hande o fa mbayta talkur dewgal ko windile mudum tawi debbo o jabay fa mbayta ko winda le hen ko ko hewe worbe be fu atawam kadun aji hokata rewbe lebe kutteje mudum ni woni debbo o ana wawi wulitaade gorko o sudu sariya jottitaaki
tagal mudum ko hewe holliti dina aslamako bamgo rewbe tidon ga be holliti fa hannen aslame ana wa bamne rewbe neyon ga tinno nato neddo geeto le margon mabbe potna rewbe neyon
min nani min paami mbiyon non Ali Cissé e Sita Sidibe sagre on paami wiide do en katen kabaruji am hande mi to ndaw saatu tuta dubbe ma 3w.tamim.org ma noddon jamu 3320 do sede yottere meden magasin magazine sukaɓe hannde tous les enfants ana jogui du kabaru mbiyen korka nder no taki wiide ɗo ɗiɗo wattuji ɗi min sukaɓe hewɓe na min horna lewru korka ndu nden no so duna haɗa e ɗum kamɓe dogotoren ka holti wiide ana hani on ɗon ko watna hagle saabi suka so heɓa duɓi mbiyen duuɓi sappo so naati korka ne wawi latade mbiyen caɗɗele ele yirwere tergal makko kanko fatamana kojo wonko heɓa ne bangal muɗu keeda fasango mi e Sita Sidibe yo en kiire jaam doma ko ɗo ele nokkuji kewɗi leydi ndi sukaɓe yogaɓe horoɓe duuɓi sappo e goo tan jogui yogaɓe mabɓe kay jaati ɓammi anniyam muɗum ka noon woɓɓe yo saabi saraɓe mabɓe
mimiɗe hoora yallam heeɓa baraji mi fuɗɗo tan horde fanda ɗum duuɓe ɗe yettade korka mimiɗe yiiɗi horde ga saraɓe ɗam ɓe sinta mi hoora ga ɗum tampina kam sanne sa wattu ana wuuli joni fe goto yamire kam mi hoora min jaati haɓɓi anniya horde ga mi tampi sanne saabu mi yolwi nangue duuɓi tampini kam min sigu wonumi fe goto wiye kam mi hoora mi haɓɓi anniya jaati hooru min min sakiraɓe ɗam ɓe wi kam mi hoora ga ɓe siinayi min yiiɗi korka sanne min kay wonumi miɗo hoora mi yaahi mi leliole miside fa nangue hiira mi saabi allah tan hoorɗanmi fe goto hana yenndude kam saabi korka
ley galleji yogaji saraɓeɓe wajibina sukaɓe horde
mimiɗe hoora saabu saraɓe ɗam fo ana hoora korka ana tiɗi sanne min korka kam ana tampina kam sanne ga mi ekki ton seeɗa seeɗan saabu immiki mi tawi saraɓe ɗam ana hoora mi hikka waɗa tan duuɓi sappo e tati gotan tan hoorumi
hakkude ɓeɗo saraɓeɓe goto foof no famiri kabaru korka sukaɓe wattumo e hakkille woɓɓe yo wajibi sukaɓeɓe hinnade farilaji dina o woɓɓe kay holliti an hani ɓe ekkitine wona fewi ɓe wajibina
gaddem senu
mimi yamire suka ɗam fii goto horat to fon ga kamɓe peɓɓe ne waɗa korka ɗum ana faaɓoɓe ɓe wawaɓe hoora ñalaɗe wonande so duuɓi meɓɓe yuni min ɓe ɗamɓe so weliɓe ɓe hoora so weleɓe ɗum patti ɓe hoora min gue mi sinta fii goto sarake fou ana hani sinde suka muɗum hoora saabu noon dina yamiri suka yo ekkiten dina guiddi yo pamaro a ekkita ɓe soɓe tampi fou ɓeɗe wawi accude saa so duuɓi meɓɓe
yonayiɗ
dina aslama ko wajibinta fii suka hoora soni o yonali no holti almami Ousmane Amadou Kane mo ñoro mango
le dina aslama ko korka sukaɓe wala clé ga ɓen wawi fuɗɗade hoore so duuɓi meɓe wittike sappo e goho sappo e ɗiɗi yaade sappo tati yogo jaati ana hoore guiddi duuɓime jeenayi ekkito seeɗa seeɗan so suka duuɓi sappo haɓɓi anni o hoori so wawi o jokkigal ko korka baraji makko kay e baraji balki fof gotum bangge
allah ɗumke ñamduji docteur bonkana mayga holliti wiide banggal dogotoro en kay sukamo heɓinali duuɓi sappo hana horde
suka so hoori e duuɓi yogaji ana fanɗa sembe muɗum jomu tiiɗa momde saabu sa ƴeewi duuɓi yogaji an tun so suka ana le muɗum on hani ñamde ñolman fou o jarra jaam no weli ɗo ɗum fafto catɗe makko nangodirde o heɓa junne ko handi e muɗum ga so suka yamirama hoore guiddi duuɓi sappo a tawan le o watti ana tiiɗi o heɓa manggu ko tew taw nde neɗɗa ko makko jaati on wawi tampude ɗum saabi so docteur en ko heewi ana tewtira saraɓe patɗe ɓe yamira sukaɓe hoora
sariyam mali wala memo haala kabaru korka ɓuuri fof mo sukaɓe no holitiri Imran Ag Mohamed horejo suudu battirdu sukaɓe o holti wiide ne hani wattane hakkillo bawɗe sukaɓeɓe hinnade korka
mi won jaati sariyaji ko hollitita wi suka ana hani horde ma hana horde ga leɗɗi sariyaji hollitaɗi fe goto yamiraka wiya suka hoora tile so weli jommu on wawi horde so tawi on andi on wawi horde jaati sikke wala muɗum hoora
yimɓe dinaɓe holtiwiide ɗon hani saraɓeɓe janggina tafurno sukaɓeɓe sariyaji kabaru korka fadde mabɓe hinnade ɗum